ZageLatestMusic.com.
Welcome to the fire department.
The seductive, what up?
Check my
Frisky, I'm sick.
Samba, so.
We don't call it a taco.
Balangi.
Olo to my taco.
Balangi.
Olo to my taco.
Balangi. Nga ukwa nisa kunyanga nyama ni benda.
Taco ni taco.
No chibuku, no peace mutoloshi every time I look. I'm sliding in your DM, I like what I see. Pochaya kaloshon, ya my fantasy. Size don't matter, as long as you nyanganya. Tandala I see it vis-a-vis baby wambana. Let's go head to head, monga chabeni mabandana. Guess what I'll give you, ngati kweni choka nkoka banana. Baby your booty, that's your superpower. Ngakufa keku mugata wakatako masawa. Fashy note sana, ncha picture Beyonce. Focus in the backside, die kuli voice.
Balange, tulange, vilange.
Nga ukwa nisa kunyanga nyama mipenda.
Yako ni taku.
Don't tease me, I know when I'm finina. I burn like a fire, catch a fire, cool it to do. Gato aba fue ka fue ko kwe ku kabo kui bibi. Ready sango seka seko, fule waya wata pili. La banda popole seka ngana wamba kuku sowe la koswe. Na take it baby, kwamba kui pene. Na kalumba feni, nebo ba imbile kode basini. Fondedi sesha leli lati wana marry me. Tangi sendo pomu fola boss kabili. No type ya bakulu mulika mo kwiza kabili.
Olo ipisike mchitenge, ise ma expert timaona.
Tako ni tako.
Bena wakonda thick, bena ngo slimu, but inekaleza I don't mind.
Tako ni tako.
Ben, yeah, ben.
Inga kusali seku even tie mami bende paka upange na seven. Magai gai gelo muleke na vine. Ngati afu na adiamfunuke monga malegend.
Yako ni tako.
Ivosti tiza kachinja po. As long as vidi patupi pako. Tako ni tako. Uwauze na banzako. Beauty iri kutaa.
Tako ni tako.
Weza ukare na small. Tako no biggie. Baby,
you should just know how to twerky.
Twerky. Kuziba chabe moe jumbela. Uzaona bagai diwa wazambo kurwi. Kuziba chemo inyanga ni sila. Kweke nishi kwa sila hapo. Wabatanga ni keki. Olo wakuseka tiyako ni ya feki. So what?
We don't call it a taco.
Balange.
Olo tuma taco.
Tulange.
Olo tuma taco.
Vilange.
Nga ukwa nisa kunyanga nyama mipenda.
Taco ni taco.
ZageLatestMusic.com.